linjila bana matta windiridum faslol no gas e didabol yeso wadani be bandol fere fahin wiibe
nda ko laamu alla nandi laami do goddo wari julde bangal diyum oneli suka en maako ha ewnaabe ngam nyamdu julde maaju amma be chali warugo nden oneli suka en fere be umlore badani bi e ewnaabe nyamdu defama jonta ga'i e nyalbi paydi kirsama kuje fu taskinama ngare ngam julde bangal amma ewnaabe kaklanaidum be dilli haajeji mabbe goddo ha ngesa goddo ba ha filu mudum luttube nangi suka e laamido go be torribe be mbaribe laamido berni neli soje en mudum ngam barugo yimbe man be nguli wuro mabbe den o wi suka en maako nyamdu julde bangal defama amma ewnaabe be ake ay warugo ngam majum ngile ha laabi fu ewne ko moy on tawiton fu be ngara nyamugo huwobe dille ha laabi be ewni ko moy be tawiton halube be wodbe fu suudu heewi yimbe laamido nasti ngam larugo ewnaabe o yi goddo caka yimbe mo bornaaki limce bangal o wi so baajo am noy anasiri haado bila limce bangal waaway jaabaago mo sam nden laamiɗo wi suka en muɗum kaɓɓe kosɗe maako e juuɗe maako gudinemo yaasi nder nyiɓre o woya o hirƴidira nyi'e ton
yeesu tokki wi'igo
ewnaaɓe ɗuuɗɓe amma suɓaaɓe ɗuuɗaayi
farisa en njehi ɓe kawti ngam waɗugo dabare no ɓe nangira yeeso nder bolɗe muɗum ɓe neli yimɓe maɓɓe woɗɓe be yimɓe hiridus haa yeesu ɓe mbi'imo
Modibbo, min andi a gongajo, adon andina lawol Allah be gonga, a hulata ko yimbe mbiata, ngam asendindirta maube be lesbe. Wi min ko anumata, taureta dungani en hokugo lamido Roma jomorgol na malla hadidum.
Amma yesi andi numo matbe halungo, o wi ibe.
Hey onon nafiken, ngam dume on tufanyam tuforgol? Kolle dam cede de ben joprata jomorgol
be kolli mo cede chardi nden yesu jami be
dum do foto moy e inde moy
be mbiimo
dum foto laamido roma on
yesu wi be fahin
nden kam dokke laamido roma ko hanani mo dokke alla bo ko hanani alla
nde be nani jawabu man be kaydini be dilli be accimo nyalaade man saduki en gari ha yesu kambe be don bi'a maybe umititako be jamimo
Modibbo Musa wi to goddo mayi wala bikkoy sey derdi ko tea debbo mako ngam o hebana maydo bikkoy wodino ha amin derdiraabe jowedi do arano tei debbo mayi accay bikkoy debbo lutti fere mudum derdu maydo teyimo kanko bo o mayi o accay bikkoy non botata bo ha jowedi do fu be accay bikkoy baa mabbe fu debbo bo mayi kadi nyande umitineki maybe kam o latoto debbo moy chaka mabbe ngam be jowedi do futeinomo
amma yeso jabi be
on don bofa masin ngam on anda ko winda der defte on anda bawde alla bo to maybe umitake worbe e rewbe metta terugo fahin amma be latoto bana malaika en ha asama on jangay ko alla woloni on do umitineki maybe na o wi min woni alla ibrahima e alla isiyaku e alla yakubu alla o alla yedbe na o alla maybe
nanbe mo fu kaydini masin do ko o wolwi nde farisa en nani no yesu jalori saduki en be bolle be mopti goto mabbe Modibbo tawreta yidi nangugo yesu der bolle o yamimo
Modibbo umrore de buri mawnugo ha tawreta
yesu jabimo
yid alla jawmirawo ma be bernde ma fu be yonki ma fu e be ruhu maɗa fu kanju woni umrore burnde maunugo e teddugo ndaaji dawre fotande be mare yit keddidrawo maɗa bana ayidiri horema tawreta Musa e ko annabo en gaji ni fu don hawti nder umroje didi de
Allah o jamo yire Allah jamo yire. ide Allah jamo ide
Allah jamo ide
kanko taki duniyaro
Allah jamo ide
o taki adamo
Allah jamo ide
o wali bo hawa
Allah jamo ide
kanko taki duniyaro
Allah jamo ide
Allah jamo ide
Allah jamo ide
Allah o Allah mawdo
Allah jamo ide
Allah o Allah bawdo
Allah jamo ide
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 Allah o Allah mawdo
Allah jamo ide
Allah o Allah bawdo
Allah jamo ide
Allah o Allah bawdo
Allah jamo ide
kanko taki adamo
Allah jamo ide
o taki duniyaro
Allah jamo ide
o taki kuje dodde
Allah jamo ide
o taki cholli piri
Allah jamo ide
o taki belaji
Allah jamo ide
o taki ledde duniya
Allah jamo ide
Allah o Allah bawdo
Allah jamo ide
Allah o Allah bawdo
Yeso jami farisa en mopti beton
dume on numata do almasiu o bi moy
be bimo o bi dauda yeso wibe
kadi noy dauda ewnori mo jawmirawo ruhu alla andini modum ngam majum o wi jawmirawo wi jawmirawo am joda ha nyamo am ha mi wallina konne en mada fules kosde ma to dauda ewni mo jawmirawo Noe almasiu latori biiko
wala mo wawi jabago mo ko wolde wore diga sa'i majum bo ko moy huli jamugo mo jamde